kulidal furuba yimbe be gala e furuba be latike sababu wallo dirgol mabbe le wi horebe darani be kabaru golle o mi salimu woni école wayarna 2 gonno do e tiidalla tuudi école tijani ni maga horejo fedde darani do margal école wayarna 2 premier cycle wonko sifi hen
avec
le programme d'engagement civique mi mbawi gollidinde laamu o gani e golonobe ko he mudun en julaabe mawbe dum e mbawi wallude min no min darnira tuudi tati jangir ka mi don jogi julaabe mawbe wombe don bamambe mi aadi darnude tuudi tati jangindirde en doki min sima e gaddani min leydi bangal fu gongol be kaani waddude jaari tekulde fu ananata e darnugol tuudi tati jangindirde
le wi horejo CGS mi sali golle dentindo golonobe furuba e golonobe horembe woni hokkude kaaki gollirdi école wayarna 2 tijani ni maga kanko horejo fedde darani do margul école wayarna 2 premier cycle wonko wi hen
kasan ele golli dangal mi memi ko buri mawnude e cuudi lekoy golonoji ko he mudun en di espagnol en je biete Jean Bosco bamambe mi aadi kaak meere odu bamani mi aadi wallude min mo inde cuudi tati goddi janginirde no mi mbawi fetirde sukaabe amen jangobe tawete hande mi don jogi sukaabe ujunere e temedde taton e ley cuudi école jeego
ONG GRAT groupe de recherche et d'application technique lati sababu wadude gollidal hakune yimbe golonobe furubabe e yimbe golonobe horembe kanko Umaru Bengali woni horejom omo sifono en hono hakille wadude wal gollidal wardi
tiagangol miijagol mi mbawi beydude gollidal amen laamu o kany e golonobe ko hemudun mi mbawi joinde walde yeboobe no golleji di jaarata ibe ngadi jande ley mudun no e mbay famirde nafa gollidal mi beydan sembe ko mi mbawi fu fami ndara gollidimbe midon jogino tiidallaaji e le cuudi ekol wayermande
le wi horejo ONG GRAT sikasoto yimbe be fami nafa ko woni e gollidal furuba e golnobe horembe be fuddi wadde ko be mbayi fu yalla kolle on ana heba yaade yeso
gollidangal walli mi sannen dum wayliti alhaali amen sabi midon pammina yimbe nafaka majjun bangal gollidal laamu kanye golnobe ko he mudun hunde hanne wandelde sannen e be lannini wallude min e golleji goddi kasan
horebe lam commune sikaso jouti sanni golle mo ONG grati o wadi wima be kasen immade daragol ONG o latike sababu hande hokkude yimbe tobe hakillaaji yalla be keba immade be daro be ngada ko be bayi fu le yaagol yaso geeni mabbe
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaddamu